gavutsiwe kuyapi abanye bethu bashiya kuyohlaba ngenxa yeyifubeza ifaleliki emaphupheni ngizwa amazwi endizi izinto zalomhlaba nami qala ubumbi umthwalo wami nami ngizwa umsinda kodwa ngisho lutho ngoba ngekho zomsiza ngizokhuluma nabadala bangibhekelele ngicela unkulunkulu nangithethelele ithemba nami kimi yalivuselele sabantwana bakho babathethelele thethelele thethelele shu Sandu, tool, sandu, tool, sandu, tool, sandu, tool, shoot, sandu, sandu.